Ai, o se au malanga pe a male afe o tangata Australia, e au fiei fai pule mataitai o bisinisi o loo iei nei, wa fai, fai malanga atu nei saina. Mata maila ai lea songa fua le vasi nei, e o atu le fai unga o le vayaso, ma ua fai mawina o le malanga o pito itu o tele lea le tato tunu i Australia nei, wa awina atu i saina, o no tu langa tau fafata wa inga ma bisinisi. Lo lato fala wilo ato Australia o stasi o tunu ule lei tele, mo le inivesia yo tupe e meise o le tulanga tau i tangata tafafao, fa pia fo i maua onga. I le toa telo tangata saina tala vau e malanga mai e fia au ina i le tunu, o le wao fia i fo i masuyo le universite i lea fai ngā malanga, a wale fa amala malama i nga atili o le tuta wao onga.
Beijing's notorious smog and traffic are two things Ho Chin Tung says he won't miss when he leaves to study his master's in international business in Queensland later this year.
Australia is a beautiful place. It's not that crowded like Beijing. You can feel relaxed and comfortable there. More and more people want to live in Australia nowadays. It means healthy. It means beautiful weather.
O le pisi o ta vale ma le pua o le siu siu manga o nisi o i tue mata wina pea e Ho Quin Teng po Ho Chin Tung wa ia ta ua o le aia le misia i le anofuanga pe a faye malanga ese mai i Queenselani Australia nei i le fai ungo le tausanga molo na fai lungo le Masters in International Business ma na o sana fa mtalanga au ili ili le nei e tu sai fo i olo na taum fai.
Australia is a beautiful place. It's not that crowded like Beijing. You can feel relaxed and comfortable there. More and more people want to live in Australia nowadays. It means healthy. It means beautiful weather.
Elena ole tulanga tau le soifuanga le wafa malo si aile na yali I luasfulua tausanga. Aina ye taua o loo yai fo inisi avano le leima siliatu.
I think many Australian universities is famous in the world, so Chinese know that. China has many graduates every year. If you want to get a job, it's very hard.
Olenei ali I luasu lua tausanga e peono taua, e aofia I se vaenga ole faitau wafe o tamaiti aonga mai saina, o loo mata I tū mai Australia nei, moa o aonga maleanga I luma. O I la tau ia wao fia ili tu sa male lua su fitu pasenu ta mai tia onga mai fafo o loa o tawina e Australia nei. Le wa ave ai male I tu ta wa o onga o se vaenga o pitu ta wa tele I o loa ma o nanga ave natu I fafo le tunu. I le lua fa spulfa o loa ta wana o atu I le pea male spul fitu miliona le tu pe Australia na maua mai ili fufuanga le o ta mai tia onga mai fafo ma o loa fsoswani ta mao a ingo le tunu. O le Universite o Sini le isi a ongolo ua awina ato lātou sui I le malanga le I Peking mo le China Week. Ta awara sa upo le Universite o Michelle Caitlin e ta awatele tamaitia onga mo le Universite.
China is a very important market for graduates, for graduate recruitment. There's some of the most talented students in China. Obviously, it's a very big market.
I saina lava ia lo mau fol soswani tulanga ia mai company e soswani mo le faa ngai o io visa mo talo sanga ia o ongai fafo mai o le tenu. I te tonu o le ono tau sanga taluai o le company e faa mautu I Peking o le Due West no latu soswani le fai tau se lau o tamaiti ia talo sanga I universite ma kolisi fafo mai o le tenu. Fai mai le faa tonu o lea ongo John Beck o Amerika lava le tenu e au pitu sili tulanga faa pea.
Students are looking at the global university rankings, and you know the United States, when it comes to higher education, is probably just the leader in the world.
Peitai lao Australia lo anga inga I peilunga le tau mwhai I tū langa ia tau universite maonga. E tau tau ngō fie foi courses, mai fōlinga e saunga le muatu nei lo Amerika. O nisi foi o universite la tau te talia ina le Kogo, le maka lea e ulufale ai ia onga maulunga I saina. O le teine aonga o Shan Shan Lee e aonga I le Commerce I le Universite I Sini, ma ua ia whaelo mai o lona aonga I Australia nei, ua soso an tele mo le whaamautuina o lona lumanai.
I want to get involved in international affairs and international business, so I can communicate between different countries.
O le aonga fo I Australia e mawhai o na matala I le awanoa mo le nofomau. Peitai e ui e toa tele nisi tamaiti e a o ngai no nofo I fafo mai o le atunu. O le toa tele lava e toa e fofo I umai saina. O no le maua ava noa fai ngā ruenga. Le e taa ua mta ngā ruenga o a o ngā saina. Pe ama le balu se fulu pasene o tamaiti nei a o ngai fafo. E toa e fo I atu lava ilo lato atunu. O Iris Wang, e fsosoani le faa ngai yoyo le a o ngā le Australia China Alumni Association I le itu isi sifo o le atunu.
I believe there are also an increasing number of alumni will choose to come back to China because there are increasing opportunity in China too.
O lana whamata langa e whapea, o le lata lata Australia ia saina, wa mawai se whesosoani mō ta maitia onga.
They can like fly back and forth maybe more frequently than before. Yeah, so they can live in two countries because like two countries are working closer than before.
O le li ila o hou Queen Teng, pe ona ta uele amtanga o le neili poti, e ye ila isi mafuanga o le malosi, o le toso mai o ye Australia, o no si ona tua fine la ititi o lo a onga nei melepone, ma o lo fatali mai la te to o luai I le a onga.
She asked for me to come to Australia to take care of her.
O le fa'amletuina o le vai aswa ptomo saina e fa'amaea I le aswa rei le vai asunei.